Lila.
Nachanga nikiwa, oh, navuruki kakili. Nachanga nikiwa, oh, eti nani nani na nani anamjua mwanga.
Nani nani na nani anamjua mwanga.
Kwani ana rangi gani huyo namjua mwanga.
Nani nani na nani anamjua mwanga.
Nauliza nani nani na nani anamjua mwanga.
Nani nani na nani anamjua mwanga.
Anafitinisha watu yo namjua mwanga we.
Nani nani na nani anamjua mwanga.
Check it, check it, check it, check it, check it, check it. Check it, check it, check it, check it, check it, check it.
Anaharibu michongo. Ah, ananifunza uongo. Nipo da, lakini nawambia nipo Kongo. Tajiri kanipigia, eti na mjibu fiongo. Sio akili zangu,
nipa pepo pepo tu.
Sio akili zangu,
nipa pepo pepo tu.
Shetani toka,
shetani toka pa.
Shetani kimbia,
shetani toka pa.
Ukinifata fata ntakupa gumi la shingo. Ukinifata fata ntakupa gumi la roo. Anamjua mwanga.
Nani nani na nani anamjua mwanga.
Kwani ana rangi gani huyo namjua mwanga.
Nani nani na nani anamjua mwanga.
Check it, check it, check it, check it, check it, check it. Check it, check it, check it, check it, check it, check it.
Jana nimepika nyama kadokoa. Kucha ugali jikoni kaepua. Nimeweka simu yangu chaji kachomoa. Nimembamba mimacho kakodoa. Uyo shetani toka,
shetani toka pa.
Shetani kimbia,
shetani toka pa.
Ukinifata fata ntakupa gumi la shingo. Ukinifata fata ntakupa gumi la roo.